Rooster Audio Station.
Ju tap, kaman mimi kyo koni ko ju tap, kaman kyo na wana ni ko ju tap, kama wona nyimbo fanya song drop, kaman kyo na wana.
Yeah, namsuka ni mpaka umepitiliza.
Oh yeah,
kisheki nukisha na nangu na plani za kwende biza.
That's right.
Unaweza kujiona msela mavi tu kwa kukimbiza. Kimi stali ya miogo ya koko wanangu, siwa baga wala pizza. Yeah, mina jiona niko tap tap tap, mina penda kuda tap tap tap, mina weza fanya chap chap chap, mina weza fanya clap clap clap. Huh? Mina weza kuenda chap chap chap, mina teka na izi rap tam tam, mina wana tam konzazam, kwa padozi kwa nisini zam zam.
Yeah. Dile boy, hey, ishe daddy boo, wea ndo nafanya ni baki macho juu. Hey, nibi daddy tu, wana zema you already know what to do. Huu moto gusa wone, singizi foko mpaka nchome, nataka beef embu tone. I got a game, got a homies.
Rooftop, rooftop, baby. We on top, baby. We won't stop, baby. We on the mob, baby.
Mistali na flow ni related, matokyo ni something amazing. Na kabla sija nominated, na koma ni kati mshenzi. I'm over the money, s**ta fulane na waza mapenzi. Na kabla sija chaki tens, I'm rolling a couple of friends. Check, rooms go full, everything new, baby, wamesha chaka. Sone tuko kuba, we knew these niggas wameja tama. Kido na pochuna tunagoma, na pochi limeja chapa. And we don't give f**k who you are. Na kama when you walk, mina
kukata. Yeah, tupo rooftop,
gang, gang,
na tutabaki kuwa 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 juu. Yeah, tutabaki kuwa juu. Yeah, tutabaki kuwa juu. Yeah, tutabaki kuwa juu. Yeah, na tutabaki.
Magomeni, ey, tenzali na mivinjeni. Ey, mikocheni, ey, ilala na mabondeni. Ey, kote na run, kote na run, ey. Checky, checky, Mickey Boko. I'm fresh, bless young vocal. Ay, GG, he's my coco. Tukizi pata si mapopo. Ay, natamba, 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 nagomba na now, 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 now. Navimba, 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 mimi kubalao. Ay, I'm a female gang, najita madamba, tamwagi kadam.
Sindo rooftop gang, goma kali kwa top 10. Wezi kungusa then, nakamua mpaka hall of fame. Kwenye bajaji, street, club, standy, kote, tuko on top. Wally boys, moko, cookies on.
Yeah, outside, smoking blunt. Kabla pomeka, janita kupish. None me season, ain't gonna lie. Can't even tell, I'm nothing to beat. None on the ride, feeling me chill. Niko na Shkadi, we doing a thing. Niko na cheat, niko na PPT. Niko na Joe McKean. Wa Shkadi, wanakuja, mistari, navuja, ni kama inakuja. But I don't know, my name is Sao. They be like, wow, you tell them we're doing tonight, I don't know. Koma na masha, ni high and low. They speed, my nigga, we riding low. And I'm not putting my mind at all. Got these niggas that already know.
Kombozi mwenyezi yule mbani nipe pumzi. Tangu kuzaliwa na kisha kanipo yuzi. Lona chana kama ref na mapana baka wenye vijiba wana baki tukwa shama men. Hawa mini kide mbacho na chokiona ona ona nambia maov na still na yoyoma mbona. Siwepo vipi huku game na nitaji. Hawa yumita ilisha nipika taji. Najua majibu na pigia tumstari. Sita yuliza kitu baka na jeza diluari. Funza kwa semi, zenye tamathari. King wa underground wapacho wezo habari. Sijo Mr. Officer sijaja kuwashika. Natokea sinza still na wakilisha. Rooftop na mitajote jakati. Nipu na madogo ya usinishike shati.
Rooftop, na tutabaki kuwa rooftop, na tutabaki kuwa rooftop, na tutabaki kuwa rooftop, na tutabaki kuwa juu. Yeah, tutabaki kuwa juu. Yeah, tutabaki kuwa juu. Yeah, tutabaki kuwa juu. Yeah, na tutabaki kuwa rooftop.
Yeah, gangway. We head to the top, baby. Daddy, yo, told you. When Duke can see ya, poor Millie, Millie, call him. Hey, yeah, hey. We getting mighty high here, baby. It's crazy. Rooftop gang, baby. Yeah.